studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alal bare sappo e tati lewru mars sappo e jeɗɗiyamde ƴaɓɓiri masilimaji capan e nayyi e joyi fatoma e mangal muɗum fuu. Jotti nonnoɗo kabaruji ɗi Oumar Waygalo kanko noddirteɗo Mamadi Keita won to ɓoggi jamɗe to. Sikiraɓon compétitivité nokkure mawde noddirtene Gabriel Touré ɗo Bamako ɗo ilali nayyi lewru mars ƴaɓɓinon ɗo holitawede opéré ka selam le oɗo nokku on ɗo wattu fuu golloɓe tonɓe kolitiwde garan wadde murtere muɗe noga e jiɗɗi fa yetto noga e jitti lewru mars ndu. Wattu joni o kanko Soumaylo Boubé may go timmini yilaru makko ɗu ley saha leydi Mali kañum e ley wuddi leydi Mali o fuɗɗi toon golleji kewɗi le on ɗo wattu furdu bonandaji puɗɗi mate toon kasen. Ko heewi yimɓele nawtirtoɓe beeme annde ɗeɓe kollitiɗe wakkati fuu laamu o jaate kañum taccata ɗeɗo beeme annde ɗum ne iɗum yadda sariyaji no kabaruji kaani hokkirede o garan famtade ɗu e kabaruji ɗi. Sakiraɓe yo noon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikiɗa ndedi bisimilla moɗon e heɗade. ɓe kollitiɗe nokkule oppeteɗe le hôpital manggal Gabriel Touré ɗo Bamako ɗo ɗiɗo golleji darnama ilele nayyi lewru mars ƴaɓɓinon ɗu wattu joni o ɗum woni fedde humnide sagontoɓe yimɓele golloɓe le nduɗo suudu dogotoroɓe kolli metti mabɓe le oɗo golle ɓe mbile ko warata koɗu ɗum noga e jiɗɗi fa yetto noga e jitti lewru mars ndu ɓe garan wadde murtere mabɓe fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Boule mumini sende bou.
Golle waɗatake le bloc ngaji ɗo opération ngaji watte so ɗi urgence ngaji iwi hen iɗum hollita jogalal suudu dogotororu ndu wooɗa yo ɗum holliti wiide Jimmy Kanté haalanowo syndicat suudu dogotoro Gabriel Touré. O holliti metti makko ɗu kabaru mum kañi Ania Bonɗo hooreɓe suudu dogotororu ndu.
Uddugol o nokku saabi o hayba ha gasa ɗum an holla wiide hanɓe daranade nokku o daraki darde mumɓe ɗum saabi nde ɗum laatori ni kaake golliɗe woni kaybaka fa gasa golloɓe dokkaka kaake kani nawtorade fa darano sawrude ñawɓe o nokku no hanno tawe kaake golle makko mbawɗe daranade fa himɓe cawre no watte fuu an hani waɗede fa nokku o hokke kaake gollirɗe.
Fedde syndicat en ana wajjumbina himmeji mabɓe kuncane hoore hono mo'intingol nokkule ɗo opération ngaji watte e fiide dabareji yalla golloɓe ana dokke kaake e safaje koɓe kasingini damal ɗo ñawɓe goni kañi ɗo ɓe sawrete so ɗin kuncanaka hoore ɓeɓe jelli wonde murtere golle.
Hollitinde anniya murtere golle ɗum hani ardade sini oɗon kani daranade cellal jamare nde oɗon kani tawrede kaake gollirɗe fa daranoɗon himɓe kaltidal hani waɗede yalla pamoral ana waɗa fa ande tiɗallaji goduɗi. Hollitinde waɗa murtere wona ɗum woni wadde murtere yo hollitinde anniya muɗum yalla tiɗalla mo jogui o ana darane ko wawi wadde fa joɗa haala waɗe daare hono hani waɗede fuu fa tiɗalla o heɓene jogal.
Min daari hemde hakkillaji hooreɓe suudu dogotororu ndu dow majjun kaɓe jaɓay nootaade noodaango men farde dabare heɓe hen ñawɓe ana kaani muncaade.
ɓe kollitiwde wattu joni ɗum wondi e waddude kutteji kewɗi fewde yimɓele ñawɓe gomɓe leyɗe ɗo nokkule wattu joni ɓe mbihi ko heewi machine ngaji ɗi furdu ko boni toon le oɗon nokku ɓe mbihi hono golleji mabɓe goɗɗan toon du darnam fa yetto hono ɓeydude annde dogotoro en wonɓe le oɗon nokku keɗemo kanko noddirte docteur Hammadou Mayga yo goto e oppoɓe le hôpital Gabriel Touré ngal komo sifi do hen do faccitama mumini sende bou.
Kala
homo furu anduɗo suudu dogotoro Gabriel Touré ana andi wiide le wuddu Bamako ɗum woni ndeno dogotoro en dukke ande gollata toon le temedere fuu capanɗe jeego yo dogotoroɓe dukke ande en soɓe gollata ɗum woɗana jande mabɓe kañe ɗum ko yaata e ñawɓe capanɗe jeenayo oppete toon yontere fuu ndeno so golle wala toon ɗum woɗana suudu dogotororu ndu ɗum woɗana ñawɓe garoɓe
toon.
Sikiraɓe so ngabbi do beemal ame ande ngal oɗo mbawi niltirton miijoji moɗon no noddiminto ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Kanko hoorejo ministre en ɓe Soumaylo Boubé Mayga wattu joni o timmini jahol makko le saha leydi Mali kañum e ley wuddu leydi Mali nduɗo yilaro o timminiri ɗum nokku noddirte Takarous ɗum wonle région Tumbuto holitawede wattu joni o fuɗɗi toon golleji kewɗi wiyama wonli seedu uttaɗo toon o haali toon haalaji kewɗiɗulle ko warata ko o wi région tawdini o d'accorde mal ngal paɗen wara waɗede toon miccitede wiide wakkati ne wonduno e wadde nduɗo yilaro fuu bonandaji mataka sen le wuddu leydi Mali ndi hono wori Ousmane Niali Boule.
bonanda cakiti do wadde kanyan mobilaji didi larme mali gotel jallube les cercle mopti e dida bel ombori les cercle doansa woni di o bonande hewti di mobilaji didi larme mali nabbi do bomboje urade e wi direction de l'information et des relations publiques des armées do wonno dirpa di bonanda ji ngadde les en kuje didi militaire en jegon yonkiji mobbe mursa altinar jabbene de fandi fu himbe nayo mbarama hakkunde tegur e jombolo nokkuje gonde hedde banyagara e wi himbe to machine binabe be lumo banyagara juranno de wonno ko himbe jombe kaborde be anda ko ngoni kertibe do lawol le o nyalom goto camion goto nabanno do dabaji nabbi do bombore hakkunde dina oguro e jungani le cercle koro camion o won e mobilaji ilarme mali do itata asawere fu nanno de lumo dina oguro himbe dido nawno ken sande e o kasara avion militaire e mali hunjibe jippinobe sudu doktoro motti e wi himbe yogabe de nokkuje tagal bonandaji ngatte di nyande fu a deji dismaile bubbe may ga bamno le yagol mun ton jabbingol wadaydi himbe yogabe jetti imadara makko ana joggi gikke lobodu lamu wirfi leɗe nokkuje
wattu jone kalan kabaru goɗɗa kaseno bema andi den gorri yimbe le newturto be dum bebe kollitiwde lamu o kanyun watta dido golleji wakkati fu muro tacca de do bema andi de be jottindirta kabaruji be bi fedde no dette amrtp de kanyun caggal dido golleji dido kabaruji be dokki dum wakkati nyaloma keddena do no taccugol bema andi wonde yambinede li adnaru ndu fu e mangal mudu fa kedden famtar kedden usman yali buli e mumini sende bu
so mi lamdiki ko wonani kabaru taccugol bembe ande kesel leedi mali naw tortobe hewbe kuliti wiide yo gonga non idum wadde fedde lamu humani do kabaru mun be haifata Abdoulaye Guindo yu hore jo fedde blogueur en leydi Mali kedemon
deux ou trois fois les
labidi natate himbe mali ngi bembe ande de ana taje lam o do gollial AMRTP ngadi don wattu fu sini lam o yi ana wonde billede do bembe ande de won ko watta don mede annina wadde plainte do kabaru mudum kamin donki wadde sabinde men jano to jom en region ngaji be e tewti amen men ja min darta expert goto yale nukuje be joini gollide mabbe de dara wattu de be taji don se jomu wadi imma dara mudum litti no dum wadiri non watta fa be jabe plenty o mi ngalane bawde mudum wala fuko mi mbay wadde ko litata anni kambe ngadi dum
materiel et la difficulté
heddi kejabe AMRTP be jabe haifa gongol be koliti wide nafa fur wala juude mabbe tajude dun Cheikh Sidi Mohamed Nimara Horejo AMRTP.
AMRTP est là pour protéger.
AMRTP golle mudum yo daranade lam o kanye nawtortobe fu. Sini wiyama menen min daro tajde dun ne dum an holla wiide min daranaaki nawtortobe. Milube minen ngadi dum kebo fam wana minen. Bawde fu min gala tajude dum. Ana wawi tawe wonti dalla ngaddo seeda ko jibi bembe ande de ka minen min gadaay dum min kana wadde dum.
C'est normal.
Andon wiide le leedi Mali nyaloma o ana bettiro jama andana dum. Sabe de naw tortobe dun no e kejabe AMRTP andana nyaloma o ndeno nyaloma o betrikini en
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikirab ne lobne le réseau ngaji meden to en pukiran nokko no dotte do segobe kolliti wi yoga e pelle société civile ngode ton dal gondi e famminede wattu jono no kabaru dina wori ton ko yati himbe le chapan injegom kany en gonno le o do botu jenginobe fa yotto jenginobe qur'ana kany pelle robe le fo an gonno le hen lannibe o do botu yo fedde humine kabar hakke bidda adama le leedi mali fedde de no dotte AMDH da ngardam faa an songoto beete hande be bi bombori yama le deene mabbe wotarto an songoto der do bombori yibelbe wakkande jiinde de mabbe pamini mangal paden wobbe tobbe so ngadi irti bomborde go kollitiwi wala fu masibo ko bomborde waddi ton ko ngartam faado sigaso do be bi imo gol holli tamatol ko nayiri bangal no damaje den gori lilamo sigaso kany e lilamo kay lanini o do gol yo fedde no dite ciz wonde ton der wattu joni be bi leedi mali ndi anay le ele nay ardiide no kany ikete le rumde afrique de yuri do fa hande kedduto sigaso do be kolitiide projet no dirteedo jiggi sene yiri wattu joni be gonde jokkitaade golleji mabbe kasen le cercle kadjolo kany e buguni be bi wattu joni be pabodo ko buri tuudi united le de do nokkule tawaytede le commune ngaji sappo dum le cercle ngaji biddi der o fedde wala ko ni fanamu so wana faabade hono galleji tampude gonde tondi gondube lannaadi do golleji lamu modi o kany yimbe pabodo be dum yalla sekrabe sembe kabaruji dum jogini on do kikide hande di yidini holitinde wiide dum wonde do gollirde mawnde noddirten Gabriel Touré do bamako do be kolliti wiide ilale nay lewru mars dabbi non duddi do golleji darnama ton oppugol kanyen ko nandi e mudum le ko warata ko minnoga e jiddi fa yottonoga e jitti lewru mars dum be ngaran be ngab murtene ma kanko horeje ministre be sumaylu bubbe may go timmini jaxol makko li sa halleedi mali kane le wuddu leedi mali golleji kewdo fuddi tonde on do watta fuddo bonandaji puddi matede ne o do nokku goto ko heewi yimbe le nawtoto be ma andi de kolitiwi wakkati fu ko dum taccete ko laamu o jattaccata dum be bihi du ido yedda sadiyaji no kabaruji hokkirte le leedi ndi di wonno no sedda kabaruji dum jogini on do kikidaande bi faande kedde hedaade honno andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wooti.
See you tomorrow.